real man Rastafari Rumble Cart. Boom, 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 Kaiser.
Shady.
Mindo yu mtoto wa uswazi, hakuna kula kwetu mpaka ufanye kazi. Nisha toloka kwa wazazi, long time bro mina saka noti. Kuishi mbali na nyumbani sio simple, ila tunakaza na kaza roho, napiga moyo konde, kesho nitapata. Sikati tamaa, napambana, ila nitashinda. Kwenye kusaka riziki, kuna fitina, zote nitashinda. Si unajua mtafutaji ya chobi, si unajua mpambanaji ya chobi. Si unajua mtafutaji ya chobi, si unajua mpambanaji ya chobi. Natafuta juani, nalia kivulini. Dua za wazazi wangu, bado zipo na mimi. Wazazi wangu bado zipo na mimi. Amina, niombe rudi salama mama. Amina, nimepamisi nyumbani sana.
Amina, niombe rudi salama mama. Amina, nimepamisi nyumbani sana.
Nishapitia mengi, shida nyingi, kwangu kawaida. Mchana giza, usiku giza, kwangu kawaida. Naishi mbali na nyumbani, hakuna wazazi wala nduguwe. Ndugu zangu majirani, awao naishi naomi. Maneno yako mama, huku ndo yananipa furaha. Nikikumbuka ya nyuma, napata nguvu ya kupambana. Vibaya, sikulelewa vibaya. Ubaya, kuchukua cha mtu baya. Natafuta juani, nalia kivulini. Dua za wazazi wangu, bado zipo na mimi. Natafuta juani, nalia kivulini. Dua za wazazi wangu, bado zipo na mimi. Niombe rudi salama mama. Amina, nimepamisi nyumbani sana.
Amina, niombe rudi salama mama. Amina, nimepamisi nyumbani sana.
Hello star, African nigga, yeah. Manango Shaki Mpemba.
Vidabai.com, I can see it. Manango Shaki Supply. Oya Dashi Msafi. Oya Baba Ivani Supply. DJ Mwanga, DJ Beka Boy.
Records.
Shady on the mix.